studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedibe on e jam hande aljumaare sappo e nay lewru decembre hitande 2018 sappo e jidde yamde jappori masilima chapane nay e joyi Ousmane Niall buldo kabaru jido ganni kante to boggi jande to ciagal ko yaata himbe chapane nayo mbarali lamu menaka le balde jabbide de nelabe lamu ko be region o ana e mabbe kanyi e gube jogide kabode jeyle on nokku fayse dajjer warti ton himbe be ana kuli pati wadnabe bonande be birfito hippade do mabbe kasen kawrital COP 24 gondungal e wadede Pologne ngal kaltidal pawingal do ko rewra Paris ana wawi judde kawrital ngal aljumaare hande hanno timude ka e ngal wawi bantinede fa jango na fabi jango jande gubal tatbal école supérieure de journalisme lildo mali do timmi tiagal lebbi sappo e jetti ko be jangina be nantinobe kabaruji sappo e jeegon tato e mabbe yo rewbe keban gollere do mali do journaliste yakumu be do famu golle yo di woni sembe kabaruji do kigida ko bismillah modon hedade tiagal balde nenno tiagal balde didi ko yaata himbe chapande nayo mursina yonkiji mubben ley nokuje tinna baw tabangut e tisalaten nenno nokuje gonde le region menaka dejere warti wattu joni o le en nokuje fu eta wede kana nenno ko nana iwde ton himbe be ana kulipati nenno wadbe bonandaji be birfito wadde bonandaji goddi le nokuje mabbe de lam ko be region o itti nelabe yaade le en nokuje fatay kito ko waddi farde mudu nenno farde be nelabe wartude hollitinde ko ji e gouverneur menaka holiti wide nan nangay dum hakkilo sanne adadu maybe ko gube jogide kabodde koliti wide ko wadi ton dum faabi do den famu kedden Ousmane Diko
l'armé mali mouvement du salut de l'azawad msa fawarde denangal gube azawad dun sema e ngoni imibe se jayton imade mudum yo takitaade ko wadi ko fawarde e notaade be wonki dum en cotti le de nokuje masibaka be don nerabe ngarti le ngallure menaka de kikide kenge e wi lami be region menaka o on mabbe fabike andande ngakiji di fawarde e wabbe di do golleji e wi lamibe ton e wi dawda mayga gouverneur region menaka o adadu masibeka dadi sifa ka o ardi do lam region o ana jucci do kabaru adadu ko buri chapanna heddibe e leko gube bande kabarde andini ko lamibe ton non doki tajaral de inare warti le de do pale do war horeji di ngadi dun e wonde non jamaaje hono be wonki jum en sottibe ka fu ana kulti pati hono maji pilito nations unies le maddo du honnike dagu kaddi bawde mudun dido masibaji wad watta le region menaka o ministre martin kumpa nelan hejabe mudun horobe bangal sariya neddaku le nyalade garoje de on dadi lamun kobe malidu kora do dido masibaji wabbe di du kolle sariya e micintinde on basiji hakkunde sinuji ngadi ko buri temetaton maybe le region kerondirde niger e le ko heba e tongande yogaji
di war horeji ngadi le wattuma lugungoji kewdi mangal pat e mali e gollidibe mudum ngadi fa himbe kebande nagu le nukuje wuddu e sa halleedi meden di le de nukuje dafinde nagu wodi le mudum o kabaru minisma hokki dun le ko joddi en nantinobe kabaruji e winde fedde jiwde noga e jetti lewru novembre jabbenndu warde sappo e go lewru decembre ndu soldasi en leedi mali ndi e leede ngarde fa baade ngadi imadaraji temere jeegon kede ko Miriam Desable kejado haale minisma wi Adama Amadou Haider do fakitango Umar Waygalo
des opérations de sécurisation de
golle di konairi bangal denaku idum wonde e huncenede fa handen hore miden gonde wadde yilaruji do kanye e le wakkati fu hono dido yilaruji tu anangade bamde noga e jetti lewru novembre yottar sappo e go lewru decembre ko yata lugaji temede jeegom e jeegom min gadi min daro yiki ko yata e nokkule temede joyi min doti ko yata tile temedere e chapande joyi nyaloma handen hono dum wori le fedde sediya wonde leedi mali di wala talkur konairi bangal rente robele ile hitane 2017 minisma an wonti e gollude fa jayalon du do talkur hani firnede dabare du do talkur nabete to suudu ministre humido hakkeji robe kanye sukabe le nokko o tiagal mudun dum hollite laamo dum nabe assemblée nationale fa dum tabe
assemblée nationale pour adoption
sakirabe pamon sodon jidibe daraade fa modon ba jewde di kabaruji fuddo helloji amen facebook e twitter fa ndokkonde ko woni hakkilaji modon baa noddude dewdi numeroji didi chapande jedde jo chapande jitte nay soppe go soppe go chapande jedde jo chapande jitte nay soppo didi soppo didi warejo ministre en sumayli bube mayga yotte kiki da ko otombotu nena wadde ton er ngaji noga enay hakke nyalo mo goto le o wattu ko wattaton koorej ko farnima o joddoto ton bot e lam ko be region o o baddandu e commandant militaire en region o kawri talti mugol bat noga enay balden talleede adna pawi ngal do wakkati nenno nen engal hani ngal hani timude handen kabe koliti wiide engal hani engal way bantinede fa jango na fa bi jango nenno kaltide de leede temedere e chapande jenay e jeddi ana jukkini ana waydu hono be donki famurde do gotel ko wawi wadde fa ko nenno ko be dewri do mudun to parito hebata bede anni ko kajaada amen gondo to pari nenno to kato wiccete don leedi polonyi di mohammed toure ko hebe ni endo facci tank umar way galo
halaji o do boto ana jukkita aljumaare handen de yoga e mudun fufa bi to yello hono kutteji ko nayri e no wattu wonti e waylitirade dum hani buytirade be jaw yello no wularde hani jipirade leedi di degre celsius leedele do petrol wonti e yaltude saabami misal etazini kany e risi wattu jono ko heewe yimbe le fukay fibe wiide be anniyaki jabante ko yaltata le o do botu be koliti wiide yoga e golleji mabbe di fu nayirto bangal wadde jate do e duubi joyi ngaroji di dido bel mudum ko halale o do botu du fa jewte yello hono golleji di kani labirde ko leedele de jaltini ko nayri bangal jawlele no leedele godde de hani faabirede noddan wadama fewde e leedele jogide bawde no kani yaltinirde jawdi ko hani wattede e golleji ko nayri no wattu wonti e waylitirade ko no diri fond vert climat kawrtal ngad no ngal to porito wala fu jukkoje bamanode fewde e leedele de tabaki dido golleji ko domtal ngal do kawrtal ko an heewi sanne ila wakkande ngal fuddono le jonte jabbinode lamibe pelle rumde afrique de yoga e mabbe fu kolitiwde wattu jonaane metta sanne goto e mabbe holitiwid sa jewi le leedi burkina faso ndi wala fu dabreji piadi o holiti metti makko sanne kanko jottino kabaruji rumde afrique de no dirte seeni nafo dum e tawede fu o wiima gikkine gikke lobbo ko nayri bangal no jawlel de kan hebirede pelle ONG en tawade tonde kolitiwid wattu jono kabaru nedda ko hani huntinede hore yewe yelono sariyaji bi kan yarde ton be koliti tongande didi tonganode le kawrtal paringal yaaka do dido halaji kesi
fa joni do kabaru kawrutangal kedo den joni Ahmed Seku Diallo ko holiti wiide do kabaru mudum nenno kejjar kanko o kejjaado societe civile Mali o noteke landi nelada amen to Pologne to Mohamed Touré kedo ko wiido facci tan Oumar Waygalo
les dernières informations
kabaru di tekiti bi miden gondi e haldude fa hande kaydo wondi e tannude koyde ana wayi batu o do junne yaade yeso wattu jono miden gondi e fiide do hen dabreji min jewto yalla hono himme jame di kan huntini reda hore himmeji pelle societe civile en ko nay bangal imme yurmene kany haddeji bibbe adama en min jowto yalla hono kaddale kawral paringal hani tabirede ka fa hande ko nayri bangal hokkude de do jawlel do hala ka fu woni miden gikkine gikkelo
gubal tatabal ecole supérieure de journalisme lildo mali do tileke jande be journal nenno be nantinobe kabaruji sappo e jeegon taton e mabbe yo rewbe woni hebe diplome journaliste yakou ley jande ko ngadi ley lebbi sappo e jetti hokkugol diplome ngaji di wadi kamisare nde do maison de la presse do holitama wiede be jangina ma faabe pami nenno be be bawi gollirinde journaliste yakou mabbe do barkanta ko golle faabe do den famo kedden Oumar Waygal e Moumine Sendebou
dun noddirama Sadou Ablaye Touré adido fulama de maison de la presse les leedi malindi yo journaliste bindobe dewte kanye e le beme ande de dido golleji leedi france ndi tarini dun be jangina ma jandeji kewdi kedde ma kanko noddirte de Pierre Savery kanko lamido journaliste yakou janginte dil comme si fi do hen
on apprend aux jeunes à faire
et kintini suka be wande luga gol kanye gollude do bembe ande kesse en min jangini be dun do sariaji martin gol kabaru do mila wide dum latutu sababu nafude no kule do be gollata yalla golle de ana waddire no hani
voir tirer la profession vers le haut
journaliste sapo en jagom kambe tili ndedo jande wattu jono micitede wide ko hewe yottinobe kabaru jili leedi meden di kanye en gol ko kewa ande ko donti be do jottino be kabaruji an heewi sanne be lato journaliste ti warbe be koliti wiide ko pamina ko furdube taboto dun kedema kanko kajjatu dumbiya yo gote e jangube de do jande ko ma sifi do hen
ce qui va changer ko changer ta yo mi hokka aji wiide fadde an hokkude kabaru mi wadan luga gol tafo yalla keddo tobe an ana keddo kabaruji tinno
chief de la population
be lato journaliste en kokkobe kabaruji nyibude be kedanta fe goto non kanko indisira de do yambere Sadou Ablaye Yattara o holitiri wiide o wadi noddango fewde be do yimbe la futtino tabo dido golleji kedemo ko mo sifirdo hen
ko bawmi wajade on yo non don wiide martinobe kabaru ana mbawi wofude kano lati fu be ngattana dum hakkille yo dum budi nafude an don wiide dum martinobe kabaru ana jogi hakkeji ana hani deno e lato neddo tibbodo wattu fu to taw
ndudo sududo journalist en jenginte ana nokkule mawde burde fu anderdo journalist yakku jenginte e gonde faabade yottinobe kabaruji li leedi malindi
Studio Tamani, yo Babal Lamu Leyde Suède, Danemark, Suisse et Fédé Leyde Europe.
Sakirabe nyandaro en kabaruji gondi le region gaaji meden ni puddiran lam gaaw lumankobe juurube tam kudat nenno bandiji palke dum en do lawol hecci kenya dum wadi e zagato e ansongo anawara e kilometre gaaji noka e jeddi e wisedi be di bandiji gonnodi do moto gaaji torraji nenno politi wiide PIB ngada e torraji goddi dum mabbe ka ko tawi e juti mabbe futi tibe mekintinde wiide alal bar jappene de ley onno ko goto mo be lumo gotel hertanoma Leila mutombotu golleji ciagdu golleji gese ciagal ndungu putti kenye le cercle dire golle ko be ngatta joni yo yarnu gol gabbu salade ngaji tamateji hono dum e nandore mudum e wi sarawisi agriculture onku e be mila golle mudum o gasa sabbi nabbu sabe nabbu gol ndiyam mayo ngo kinan kabaruji di kajjulu nyaloma payido do kalti dal tidallaaji leedi wadi hecci kenya to kajjulu to nenna be dokkindiri hakillaaji hono leedi hokkirete nenno kany e leedi tawangal hono kany du hebirete nenna hawrube hen be yokanan ko be region o humini be leedi cercle o e maire en kany ameri en cercle kajjulu o sekrab do kadi kabaruji ka kedde hada yewtere rewbe ana wodi wassalam